The views expressed on this podcast are solely those of the host and guests. The information provided is for general purposes only and should not be considered as professional advice.
That's my point of view.
Sijui kuku alafu sisi tunairushia tu mahindi. Mimi kimbia tu, that's all naweza sema.
Kama jaba bro. Acha kwanza tuingie story time. Wagon wagon peeps. Wewe sasa maneno gani? Sera.
Anza pole anza.
Uninyang'anye headphone.
Hey, leo nimefurahi yani. Leo niko happy tu eh.
Anza. Unjui ni nini?
Sielewi bwana.
Unjui hivi. Yeah, wagon peeps, welcome to another episode. Episode 19.
19. Yeah, 19 by the way. 19 ama 20. Episode 19. Episode 20 tufanye kitu. Episode 20 tunaweza kosa kufanya hapa.
By the way,
episode 20 tunaweza kosa kufanya hapa.
Good idea.
Stay tuned.
Very smart.
Yeah.
Very smart.
Yeah. On set rather. Wewe, Brayo.
Toka set.
On set tuko na me with the money.
Yes, but producer
Andy amerudi bana. Ay bro.
Me realize
ametazeka sana bana.
Kuja kuwa na visuals.
Bro. Sultan.
Huyu jamaa asiwaienda.
Asante umerudi bana. Shukran.
Ilifika point tuko na bidii tunaongea mali. Tunasema tuko kombole nyumba Nairobi. Unakumbuka tuko na hiyo kono?
Eh bana mzee. Usiere tumchukulie kama bed sita
roka. Ana kasarani mweki.
Soon tutaku.
Kama wewe ndio uko na bidii jubilia ile makoa.
Ah. Na choma we cheese.
Yes, welcome to another episode 19. We're glad to be here. Thank you for tuning in. Always, we are very happy, very grateful. Happy, yeah. So, Kagiri, how's your week been?
Easy. Chill. On set still, we have Latino Brayo on TikTok and all other social platforms.
Including OnlyFans.
Shout out. We are what? Tabu shout out. Yeah!
Yeah.
Yes.
Follow me on Instagram at Colatino
Brayo from Lagos. Brayo. Anakuanga hivyo, yeye anakuanga cheese, tani la yeye. Brayo anakuanga ule mse mwenye kwa bogi yani haezi tulia.
So,
Latino Brayo. Anakuanga mimi lord.
Na kuna OnlyFans.
Na OnlyFans pia manzi. Kama naidai DM. Hiyo ni wajanja pekee.
Anafanya mambo ya Latino. Unaelewa hiyo category. Anyway, you're here with your host.
Wait, still on set, Jet Li.
By the way, super. Video producer.
Super producer.
Editor wetu.
Mwenyewe.
Yeah, the whole team is on set. Tulikuwa na mkutano mmoja ya kuandalia mambo kemkem.
Mambo ichemuke.
Miaka ni 600.
Hamusi.
Ndio ile sasa.
Hello.
So here we have Goldfield, the host of the most.
Your favorite co-host rather. Kagiri. Always Kagiri.
Always Kagiri every platform. Hard Goldfield every platform. Yeah, Kagiri, how's your week been?
Bro, last time I told you I'm living my best life, bro, right now.
Okay, unajua.
Usiseme. Usichome, bro.
Unajua mlikataa kuniambia sasa lazima nichome.
Usichome, bro.
Mlikataa kunichome. Unataka kuomoka peke yenu. Sasa mmeanza.
Nitomokaje, bro, bila aje sasa.
Mmeanza kuibia watu makidni huku. Ama jamaa on Saturday. Friday.
Ziya Friday.
Friday aso anadungia na uliza bili, rada tupatane ni nini? Ananiambia niko breakfast. At cafe.
Unachoma.
At cafe.
Unachoma tofanya na sema anze kufikiria ni momoka lakini maana chizo.
Sijatoka
hood bado, sijatoka hood.
Sikizo naishi Kiambu road ni hood.
Oh bro, unachoma. Please, remain silent. Yeah, my week has been great, amazing. Leo ni Monday. Yeah, we are doing this on Monday for the first time. Utakuwa by the
way, changes kidogo. Changes mingi sana.
I am to realize as we move on. But yeah.
Tumeamua ku up our game sasa, tumekuwa serious.
Sasa hiyo ilikuwa pre-game, sasa tuko serious, sasa tuko.
Tuko tunangoja tufike listeners plan.
Yeah.
Sasa tumefika. Sasa tukomboka. Sasa ndio tukomboka.
Hebu karibisha mike, karibisha.
Sasa ndio tukomboka.
Hapo sasa, yeah.
Sasa ndio tukomboka. Hii nyingine ilikuwa mzaha.
Ilikuwa jokes, tulikuwa tuna
practice.
Tulikuwa tunajua venye.
Rehearsals.
Venye kuna chezango kwa hii spy game, eh. Sasa tumejua venye game iko, so tucheze game.
Tumejua venye industry iko.
Kiguardiola.
Yeah.
Bro, unaona ligi ishaenda majenda.
Ilienda kitambo, man. That's what I wanted.
Zii, wani msawani usamu uga. Wasawani alikuwa na Arsenal ishinde, bro.
Si kila mtu. So, si wote. Mi sa Arsenal, ata Harry Crystal Palace bebe.
Bro, kuna comment nili wanaona mahali ati SF, SAF alisema. SF, majua Ferguson. Alisema ati...
Saf.
Something along the lines of Man City won't win the league. In my watch for the next, I don't know how many years. It may backfire on him vibaya sana because Manu hajashinda Prem for the past 10 years now. 10 years bro. Uni msia mezaliwa. Sahi yako.
Kwa naongelea Manu tafadhali. Kwa naongelea league.
Ay, ay, ay. Hey, anyway. Chekeleni Manu kiasi. Kiasi, kiasi tu.
Na nikukumbusha. Nakumbuka nikuambia Messi anarudi back. Ukaniambia jaba jaba jaba
umeona ni hiyo time anaweza rudi anaweza rudi
umeona
ni poleni wasenye wasio ball lakini bear with us Messi anarudi baka according to rumors and
si rumors renew contract yake na cheki renew contract na PSG na retire
okay sawa renew
sawa
retire okay is until Fabrizio confirm it's not yet confirmed.
Bro, atenda.
But thing is, listen. Anaza enda US.
MSL.
Yeah, MSL.
Ama ni MLS.
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 MLS, eh. MSL, MSL ni. Eh,
Jari za kasa.
Zi. Oh, yeah, guy.
Yeah, yeah, yeah. Happy 17.
Yeah, yeah, yeah. But thing is, is it the best decision for Barcelona to bring Messi back? I don't think so.
Bro, for me, I feel like Messi was always destined to finish his career in Barcelona.
Sawa, tukiangalia in terms of sales of shirts and everything, jerseys.
Achana hata mahesabu, bro.
Ah, so,
muna jua kuna time nilikuambia, Messi
sahi is not the best option for Barcelona.
Unataka wanunue nani? Who is better than Messi in the world? Name one. Name one. Name one.
Sawa, don't get me wrong. Mimi msewa Messi. Mimi msewa Barca.
Najua, najua.
But see, Dani Messi is the right person.
Ah, mimi nimekuuliza. Who is the best?
At the moment, si Messi.
In the world.
At the moment, si Messi. Mbappe is way better than Messi. Haaland is way better than Messi.
Anyway. Umeanza kufikiria kama fans wa Ronaldo. Achane achane na wewe.
Usi ngangu. Wewe ndio msewa Ronaldo.
Talking of ngangu.
Ngangu bali. Umse.
Mika kuna mzee najua anakuanga football illiterate ni ngangu. Kuongea tu kweli.
Hata tusiongelee in terms of illiteracy. Ngangu tu anakuanga character. Wezi chukia.
Lakini anakuanga mjinga.
Anakuanga fala but huwezi mchukia bro. As in Gangu utola kwa Gangu.
Tumejaribu
Gangu is Gangu.
Junior James Gangu.
Lazima tu umpende bro. As in
kijana wetu wa Rwanda.
Man shout out to you bro. Tunakupenda tu venye uko. Na hiyo ujinga yako.
Una za kumdanganya.
Yo, how's your week been? How's your week been?
Wiki yangu, wiki yangu. Kuna kitu kilifanyika nilikuwa hata nilikuwa ni
nini?
Ni msawa acha nikumko katika ya set. Kiangu imekuwa tu poa. Nimekuwa kitchen sana.
Siku hizi unapika biko roaming chef rada.
Ah, si ndio sasa. Siku
hizi unapika bro.
Naavutia.
Hivyo ndio unawachota.
Bas, attack while defending. Wale sasa.
Wale wa collect.
Wanadhani ni content creation kama ni strategy.
Bro, umefikiria kuanzisha content creation ya kupika?
Lakini lakini nataka kufungua restaurant yangu.
Wala kama kwa crazy kana hivi.
Nye saa mi nita kuwa kwa the cooking team.
Oh, eh. Bro, wezi. Iya chia watu wa mesomea. Employee watu wa mesomea wa kupikia.
Bro, unajua nini inakuanga unique. Inakuanga unique na restaurant zingine. Unakuanga na zile recipe. Kwa KFC. Kwa yake recipe yake.
Oh, okay. Oh,
so unataka pia recipe
zangu. Mungu ena recipe yako secret.
Kuzikuma, yeah. Bila mimi wawezi
coach. All the best, bro. I wish you all the best.
Man.
Nita kujanga kula hapo. Nikiwa manchis. Takua, jetli yama. Sultal. Gang.
Nino tuwa mandazi.
Azi, nisema lacha.
Nimekumbuka.
Yeah.
Juzi,
ushaienda kubai mali ukasetiwa. Ukafuatwa.
Hazi vi personalism. But nimesikia stories za kafi low ile deal show.
Bro, personalism. Juzi
hata fam, hata Friday unakumbuka kuzangu akinicall.
Bas, funny thing after kuzangu wako amekucall. Si nilitoka nikaenda kwa
Devi.
Kwa Devi.
Yeah.
Chero Devi. Nilitoka nikaenda kwa Devi.
Devi Jordan.
Yeah. Chill chill ni nini? Friday nilikuwa patana nani? Ampoa mi. Eh.
Hey, okay. Hey. Ati huu?
Ampoa mi.
Hey.
Sasa tumechilile mtaa.
Love.
Unachoma.
Love.
Eh, tumechil.
Alafu kizanga.
Eh.
Hey. Okay.
Eh, nani ananipigia? Ananiambia, alinipigia, akaniambia ameshikwa nimtumie jail. Nimtumie ruabe, sawa?
Eh, nimerada but nani bora pesa kiasi hivyo?
Acha siwache nikupe the whole story. Sasa walikuwa wameenda Bakmanyu, kuna spot tunaita Bakmanyu. Hiyo time COVID ilikuwa imeanza, hapo ndio tulikuwa tunaenda kupiga starehe yetu. Hapo pasta, sijui kama tutaenda
ile mtaa. On my own mbona
chuo fulani.
Yeah.
So Munish amezoea kwenda hapo kuchukua kidazi.
Donut. Donut.
Sasa akaenda Renango akachukua donut. Akaenda asubuhi akachukua donut. Akapelekea Jereidi. Alafu akarudi masaa mengine akachukua. Lakini masaa mengine alichukua walikamna nani? Na Nyonyoski. Wamechukua kuenda kiasi mzee wakadandiwa. Wakaambiwa atafungua message, najua umelipa hapa na hapa, najua umelipa this much at this time.
Ili mara pili zao bulisha na kwanza alikuwa freak out.
Sasa unazoea.
Alafu kabla zaidi ushakuwa maboys la wasanse.
Amekuwa boys wa serikali sana. Na ndio kama ndio tunakumbuka tukiambia uko mikononi ya serikali. Eh, ndio hii sasa.
Niliona vipi vingine ati uko sherehe. Samse amefungwa hivi ile mimi ya Peter Parker. Ako hivi na glasses kwa sherehe. Kazitoa blackout akirudisha hostel. Uberada. Zilishika.
Uli dozi kwa kwa upo kwa mko kwa
mko disita. Hili jimana nilisina kiatu moja wala. Atupele li alafu mati jojo alafu.
Sasa si wamedandiwa ni nini. Sasa Nyonyoski hakuwa na anything. Lakini alikuwa na nini? Ndovu. Paketi ngapi?
Yukitu ni legal.
Ni legal. Paketi nne. Sasa wakasema juu ya metembea na mhalifu. Na funny thing, hakubambwa na haya. Hakubambwa na mali. Alikuwa meficha place. So alimsaksua, akamsaksua, akakosa. Lakini walikuwa so sure kuna. Hata walikuwa wamekuwa frustrated au ipati.
So walikuwa naitishwa doza.
So unajua, walipelekwa St. James.
Uongo.
Isa ya? Hiya stadium. Hiya Kasarani stadium.
Oh, eh. Same place, but nani walipelekwa last day.
Mzee. Ya katoboka, I think, Bob Tatu.
Walai.
Nyonyoski akambua, hiyo ndovu, kila ndovu watoesu. Haizi mwachilia hivo. Haizi choma time serikali.
Ndovu kwa huu jamani, kama kwa kota kwa sengine. Kuna situ huu kusangina kwa kota kwa mfuko.
Kwa tu kusangina nini?
Nani, mimi? Anka chifu.
Mandazi.
Zizi.
Lakini hiyo umereduce, I'm happy.
Yeah.
Unakuwa...
Unapata sense of mind.
Unapata sense of mind. So what has happened this week?
For me?
In general.
Ziacha kwanza ni explain story ya kuzo yangu. Umse, napigiwa na kuzo yangu mwingine, ananiambia ti, alipigiwa na the same person, so anashuku tunapango.
Uongo. Afra tumeachana?
Yeah. Kuzi nilimpigia. So, unakumbuka ile time nikimwambia sahii hadi nimeacha kuongea naye, sahii naongea na inspector. Nilirusha maziwa. So, nampigia jioni ananiambia aliachiliwa na hiyo do yenye nilituma. But, sawa. Hiyo mimi nikaachi hapo. So, like, a few days later, na kuzi wangu mwingine ananicall ananiuliza, ni aje? So, niso alikucall. Niko, ananiambia stories juu za ameshikwa na nini. mimi naona ni anatu balance wazee. Nikasikiza story yake, nikasikiza story yake, nikamwambia fanya hivi, mpigie umuulize this and this and this to compare notes. Na ngoja bado. If in any case a little balance, I feel very stupid.
Na mkono.
I feel very stupid because at venye alinipigia alikuwa like, eh, niaje bilie poa. Manzini, manzini, kuna tone alikuwa anaongea nayo niko, umeshikwa. Ako, eh, cha, eh. So the thing is, nimi nilisema kila kitu. So siku ngoja aniambie. Wanipata? Because aliambia kuzangu different case.
Alimwambia ameshikwa nini?
Sherehe.
Labda ukuzo wako pia ni ngati. Za kuwa kutaka kumwambia ni nini exactly ameshikiwa.
Karibisha Mike. Lakini acha tuona. Acha tuona. But in any case, kali to balance.
Mm.
Unajua utafulwa say once. Mara ya pili, ya tatu.
Kweli, kweli. That is very true.
Kwa sasa mii utaniitishaje do tena.
Ah, yes, very true.
Nisezi kutumia.
Mi kwanza story ya kutumia na do na kuanga very keen. Nisi kila mtu naweza tumia do hata nitaki.
Eh, pia kuna hiyo. Mimi nimekosa na msee juu ya kufala.
Bali kuchapia. Kuna kitu nimelan kutoka mzae. Yeah. Zangu ukuambia tu straight on. Wewe ni best yangu.
Mm.
Lakini siwezi kutumia do.
Mhm.
Tutakosana.
Manzi.
Unaona?
Na
heri nikutumie nikijua urudishi kuliko nikutumie uniambie unarudisha na utarudisha.
Mimi nachukia back and forth ya do. Spendi.
This conversation to me have once.
Ati unajua unafa unani oh si unirudishie tu do zangu.
Uliomba.
Hata kasi kuomba bro. Nakumbuka ni story nilikuwa kuchapia. Surely. It makes sense. Lipa tu. Lipa tu. Pesa ya wenyewe.
Nikuambia mama.
Ondokea.
Nikuambia mama.
Hivo lubesa. Amu besa walidi.
Si weni pasta Ezekiel mwingine.
Bro. Umsi. Asi. Hey, tuliongelea cult last time. Hey. Bro. Eh, sawa. Acha tuanzi hapa. Baba alikuwa anafanya nini Shakahola? Umeenda kuangalia?
Na instead ya kuenda kuangalia wale wa family za wale wase walidedi. Umeenda kwa pasta Ezekiel kwa kieji.
Hey,
sipo kupiga house tour.
Sasa, fuck bro, uliona nyumba umse? Bro,
bro uliona kuna nini flani si nasikia na kuanga kwa TV.
Nani huyo?
Eh, pasta Ezekiel.
Walai?
Eh. I think inakuanga show kaya kanisa hivyo on Sunday or something. Niliona mahali ya guess ni TikTok or something. Ama gram, eh? Anawambia Mungu ndiyo anatumiongo hizo elfu kumi na tano.
Mm-hmm.
1,000 ni yako. 2,000 ni yako.
Mm-hmm.
Hiyo 1,015, 1,020 ndiyo ya Mungu. Hiyo ndiyo unafahamu kutumia. Meaning, anawambia wasa wanatoa sadaka kiasi wa JK.
Kai. Lakini mseko na nyumba kai Yeshua li.
Bro nadhani yao sasa utoa sadaka ya pesa ngapi?
Lakini wewe uliona hao followers wako hapo nje ya court. Usuli wao usuli wala.
Anyway, acha nisikue tribalistic.
Lakini si kwa tribe.
Kuna ujinga fulani kabila fulani na kuanga nayo. Ya mambo ya kanisa.
Bro hata si
Aje unikatia tu.
Ah, usitoke lakini. Lakini mzee uliona ase. Umsi anatoa doa. He has to have other sources of tunes.
Unasikia huyu jamaa. Ile de walimwekea, walimuendea sijui ni kwa ofisi yake nini.
Yeah.
Mara kwanza alinyakwa.
Yeah.
Walitoka huko na mita 5. Cash.
Cash.
Bail yake ilikuwa 1.5.
1.5.
6.5. Yeye amjui kitacho waramba.
Amuelewi.
Amuelewi kitacho waramba. Amkijui. Ai lakini bro hiyo ni watu wananikasirisha acha niachane naye.
Lakini hiyo hizo hey, okay. Nakumbuka hii Sunday kwa sababu umetaja ati stories za tithe ama. Pastor wetu ametuambia point blank. Asubuhi joy na waka akatusimama akatsho. Tithe na offerings tunakula. Umesikia?
Heri hiyo huwa naenda kanisa yake. Kani kwenda kanisa nezaenda kanisa.
The thing is, si church ya msi. Una jacha chenye niko.
Mm.
Si church ya msi. But alisema, because it makes sense. Kwani una au mapasi ulipoaje?
Ah ni sawa lakini ni sawa sadaka ni nini ifanye developments kwa church ilipe employees wa kanisa wenye ufanya wanunue supplies ni sawa. Lakini bro kuna mwenye tuko sure. Pesa inatokanga kwa mfuko yako kwa mfuko yake.
Unajua leo kuna video nimeona TikTok. Manzi kuna ki maua fulani wase wanapakwa. Umeisikia story za msee ameenda ATM akatolea msee donut. After some time akarealize ameibio.
Kuna kuanga na drug fulani.
Bas.
Kuna kuanga so, drug fulani.
Hiyo ndio kama pasi wanatumia
kwa kanisa.
Si
kwa congregation bro, mzima bro, si, kwa kwani wana spray na ndege.
Si.
Holy water.
Bro. Ah sasa acha kusho. Ah sasa wanachota pesa weekday kushinda weekend. Ah si kwani weekday yako? Sio sasa enda kumuona kwa ofisi. Wanapeleka do, wana ile pesa anakota na Monday to Friday.
Mi bro, mingi kuliko nyao kwa Sunday. Nitapata pasi kwa nyumba yangu tuanze hapo. Ile si
chill wait kwa nyumba yako nani amemleta?
Bibi. God forgive me.
Hey,
Ile siku ndatoka mboka yangu mimi. Nikao nipata pasi.
Ah,
nitamla. Hata jua kilicho mramba.
Oh, thank you.
Hata jua kilicho mramba.
Cause
guy,
hii si story hata gender discrimination or anything, but women are easily deceived. Sawa, men are deceived as well.
I think you're,
but women are easily deceived.
Women jua anakuwa na mashida mingi.
Mimi nakwambia zini.
Aenda umbe marafiki wake.
Acha kuchapia story ya babe. Acha kuchapia story.
Umbe mabro wake na masizi wake.
Acha kushow story ya mkoro wangu. Ulade asubuhi. Tupe chill tu. So madhe amepigiwa na conman. Conman akaongea na madhe. So tutasikiza. Tuko hapo mimi na sisi tunamsikiza tu. Conman akaambia madhe. Toka hapo, akamuliza, uko peke yako ama kuna watu? Akasema kuna watu. Akamwambia, enda, elder bedroom.
Makenda!
Sasa siya tujui part. Tusi, unacheki kwa maya tu, unaza kula bonga udip. Kula conversation ode wa siwasikie. So siya tu atukua uko. So nadhani, after some time, after amemalize yo phone call, ndiyo madhea kakama akatuchapia.
Ameosho.
Bado achatuma chumzi. Akakama katuchapia venyam. Yo conversation imeenda. Kwanza mina sisi tulisikia story. Kwanza tulicheka. Tulishiro wabaze shua limamu.
Avise jenera.
Nenu munaenda.
Nenu mfanya hivyo lakini.
Ulebiwa mchala. Asubui.
Kai. Iti doka enda bedroom.
Doka enda bedroom kwa nyoko peke yako. Lali shia maloi. Alianda. Chaka bro, iliko serious. Maza tuliisha bro yone na zizi. Adio, hey bro.
Mini ngecheka nifukuze.
Maza, bili lilevela hivi maza niko
wa. Ditoko wende bedroom.
Enda alimambio atoka hapo, wende kwenye kuna watu. Sasa ya kaila room. Kwenye sasa atadanganyo vizuri.
Kwenye mali hakuna mtu anasikia. Mtuwa hakuna mtu hako interested.
Bro, adi hivi patapotea za hapa hivi bus station. Nani wewe
hapo? Scratch cards.
Hizo
nimecheza nimezikula.
Umekula?
Eh.
Acha scratch cards. Scratch cards.
Hizi za
hivi, hizi za.
Hizo siwezi cheza.
Bro, wezi kula bala. Lazima na unakula aje na wezi haufai kukula.
Waliula. Lakini hizi
ngori. Crazy bro, unapigwa na sijui mbona pia wasio wasiumati hawa sio kwa kamiti. Na alisema wazo kwa kamiti. Sawa wao kuwa lakini.
Mi kuna mwenye amenidungia.
Eh.
Kuna mwenye amenidungia. I think ni Thisia. Akaniambia. Sini hilo tu ananiambia na Safaricom ni nini. Nikamwambia najua kuna ukame na uko njaa. Uniambia nipeke 50. Akaniambia tafadhali mkubwa niweke 50. Kabla kopro hajakuja ndio nimlipe. Hii simu unajua tunafaa kulipia. Kabla kopro hajakuja.
Hawa sio kuwa na roho lakini. Hawa sio kuwa na roho. Hadi mimi kuna time, lakini men wanaume wanaweza detect. Wazumza wangu kuna time, alikuwa pia anaenda kukoniwa na wasi wa Safaricom. Ati ID namba yako ni nini?
Mimi washaini fanya hivyo lakini sikuwa na kitu.
Walai baba tuli.
2019, nakumbuka nilikuwa na mpoa fulani. pepinos.
Manhattan.
Pepinos.
Pepinos.
Sasa tuko hapo nile nilikuwa na haraka. So, tumekuwa na skupoa nile namba I think ni milkshake. Mimi nilikuwa nachukua smoothie. Wakanipigia. So, nilikuwa nalipa, naongea na simu. So, na coordinate vitu mingi. Nilimpea details.
Uongo.
I swear. Sindio nikakaa nikachange line nikakuwa na hii namba. Kuna ile namba niko nayo. 070106. Uh-huh. I think 1651. Uh-huh. Sio namba ili block yangu. So, after I realized imeenda. Nikarudi nika... Sani... Nujue funny thing, nujue akili yangu iku wapu atole, nilitoka, pepinos, nikapanda mat, nikaenda malimaze work, na nikarudi town. Dio nikijaribu kupigia mzae na realize, ala, line yangu ifanyi.
So isha blokiwa.
Sisi nilewa mechange ni nini, lakini ikuwa na nini mwana. Sata nilikuwa na juliza, asa wali benefit nini. Nilirudi nikampigia nikamwambia nirudishie tu line yangu boss. Lakini pia unajua nilikuwa
yo WhatsApp kidogo.
Makosa yamefanyika. Makosa yamefanyika. Hata lakini ilikuwa poa kwa sababu then still nilikuwa nakumbuka nilikuwa nataka change number. Ilikuwa ile time high school namba yako ilikuwa na kila mtu ilikuwa kwa group zote 1 million.
Group unnecessary.
Sasa hiyo life
ilikuwa zile group za ati send introduction ilikuwa send your picture.
Nilionea kitu juzi nikacheka.
Nilionea
kitu juzi nikacheka. Nisi kukringe. Ilikuwa good times. Muna juwa na
sikuwa mina ibu ya vitu mlifanya. Internet ilikuwa. Internet ilikuwa.
Unajua nyindi wa kwanza mlinufunza nga mambo ya group chat. Mlikuwa mnaitanga G-chat. Tukua klaze ito kwa mkua na ka idios. Na mlikuwa mengia WhatsApp.
Nani ya likuwa na idios mbele yangu? Lil Minor.
Lil Minor?
Nani? Lil Minor. Lil Minor. Mwondo msia kwanza niliona na ideos. Iyo ideos ilikuwa simu. Serious.
Bili lakini nilisikumana na hiyo ideos.
Nilisikumana na hiyo. Lakini. Nilisikumana na hiyo. Hadi. Nakumbuka nilitupa 2050. bro kula camp tulishia. Ula cheki mkienda camps eh. Charging point ni moja. nakumbuka kula kitu mtu aliliambia sijai recover. Adio waleo.
bro
simu yangu ilikuwa. Nilijua betri mekufa. Simu inajai in 5 minutes. Inaisha in 1-2 minutes.
Simu inajai in 5
minutes. Inajai in 5 minutes, bro.
Yo simu yako
ilikuwa. Bro, wait umia. Kuna time nilikuwa na X2. Ile ya red, yeah. Baba nilitumia battery hadi ikavura.
A bit serious. Yako a bit technical.
Battery ilifura, bro.
Yako ni a bit technical.
Kasema hapana. Nimefika mwisho.
Anyway, wewe tulikuwa tuongelele Colonel Mustafa, ni Colonel.
Lakini wewe sasa hata sasa tuongelele Colonel na tuongelele Colonel. Tuongelele tu history yote ya wasee wenyewe walikuwa miomoka kitambo. Ama ulikuwa kuja, ama ama ulikuwa
the public. Kitu moja amusema.
Alafu vitu zikaenda mramo unarudi unalia.
Unajua Colonel akulia.
Hiyo ni point major, akulia.
Nilikuwa naona jana.
Hakulia by the way.
Watu so fast. Kuna mtu alimfungulia nini? Leopa simuosha.
Karibisha Mike baba.
Kuna mtu alimfungulia inaitwaje? Paybill.
Hapo sasa. Paybill.
Wasewa anachangisha. Lakini walikuwa natuma kwa namba fulani. So fast so good ilikuwa imefika so sita by jana.
Walai.
Mimi
nilipenda venye wasewa alimjua akiwa kwa hustle.
Man. Hii inamaanisha wewe ni legend mzee. Hawezi kusahau.
Na hau mimi nililan usi
usiaibike kwa
na usiaibike yani na asili yako yani manzi.
Mimi bro musema kitu moja.
Wewe unauzanga kuku, kwa unauzanga manyua.
Uza.
Wewe ni mso kuchota nini?
Maji.
Exhauster. Chota.
Chota.
Nini? Kama liaje.
Bro acha nisikudanganye. Unacheki.
Wewe mso exhauster. Usiogope.
Bili unacheki. By the way acha nikwambie kitu moja na wase wengine wajue. Unaona hizi kazi chafu chafu. Hapo ndio doi iko bro. Msisahii yako na lori zake kaa 3-4 za garbage collection.
Na mawe.
Na jana wa mboka.
Na mawe. Hey bro.
Ujamaa ako pake mbaya mzee.
Na watu wenye tunaona hapa River Road hapo.
Unajua
River Road ikitolewa tao. Economy ya tao inaweza haribika mbaya. Hadi ile cash inaflowing tao mimi niko sure. If not 3/4 of it, more than half inaendelea River Road na hizi ma streets fanyu
Nairobi
eh tao ah tao si Nairobi
hata tunasema Nairobi Nairobi pesa mimi naona pesa inachapanishwa Isili hata achana town hakuna pesa
ah ndio maana nimesema town ndio maana nimesema town Isili is a whole other story by itself Isili kesi ingine huko ni Abu Dhabi
huko ni go eh Dubai ndogo
huko ni eh huko achana but town River Road na hizi ma streets kwenye watu ushi ndo kuna mamkokoteni na wasi wa kubeba magunia huko ndio kuna do asi by saa 4 mimi najua huko ameingisha maziwa mbaya
pia pale Marikiti
huko sasa hizo huko hizo ndio maeneo
hapo sio
na langi oh see bros ukitan kwa pilo bro sio kwa kazi
3 AM machungwa zimeingia amepiga
gikosh
imefika 8 ndio nyinyi mnaingia tao unapata mezi panga katu 4 tu kama machungwa mbao hizo zile tu aliselect ya sirudi mtaa mapema.
Sasa
akae pale sikuishi.
Mwenye sasa mwenye ameleta hiyo lori.
Amkulima akulangi fiti.
Mkulima akuli. Sasa kuna mwenye ananunua kwa mkulima bro.
Sasa si wao wanaletwa Marikiti.
Oh, sasa kuna mwenye ananunua na kuna mwenye analetea hawa.
Transporter.
kuna mwenye ana buy from mkulima. Na kuna mwenye analeta kwa ground. Eh nakanika mimi na kwa galili ama haikuangi hivyo hapa ni nakanika fanya kazi Marikiti
mkulima atauzia
kwani atauzia nani
mzee kama Marikiti si ndio mzee yako kwa soko mkulima atauzia wasewagedho watakaa mkuuzia sisi
hapana bro kuna mimi hata kazi jui mwenye ule madhe ya kupale sahi Marikiti kwa barabara chini ameketi si yeye ana buy from kulima direct.
Utakuta ni yeye.
Zi. Asante.
Bro, sasa hii mali imefika kila mtu anataka kuwa connect. Ni hata by the way, let's make one coach drag movies.
Alai sivo, sivo. Nimekumbuka sivo. Kuna mwenye ana buy from kulima na kuna mwenye anauzia hawa. Si the same person.
Utakuta kuna wase sawa naendea kwa
kulima. Wote isikia wase wao upanda maavocado na maembe. Wanakuja wanauzia watu wa soko.
Si.
Mtu wa soko hakuenda kutafuta kwa shamba.
Ah, mtu wa soko?
Mtu wa soko anatafuta msemo analeta kwa soko.
Acha nikuulize. Let's put to example what we did ourselves. Tulikuwa na ngori equipment. Kuna badala ya kwenda kupatia mtu pesa, kununua nini? Kwenda tafuta yetu.
Yaani different. Sasa kuna
wale watatoka hapa,
kuna mmoja
atakwambia. Tulikuwa na bengi mayai place fulani. Sasa ai kuna hii mayai bai hapa kasa kwa tray mnatengeneza max 50 shillings kutoka hapa siku moja tukienda Njiri kupitia Murang'a tukafuta malipo na mafarm za kuku tukapata msee tukakuta huyu jamaa ananunua Nairobi anatengeneza kaa one mbao tray moja
okay
hiyo time maili kwa inatoka kaa tuko na ibaina kaa 15 bob teme
hapa hivi
huu mjamaa alikuwa tuzia na 8 bob 7 bob unajua yeye anataka ziharibike so, kulima anataka ziharibike
sawa so, unacheki sawa
kesi hapo ni pesa
yeye mlikuwa mnazinunua muuze ama mkule
muuze
hiyo ni different kuna walai bila yaacha mtu ah sio huko ana msemo mwingine mwenye wana let ana bro nikuulize kama naweza uza whole scale ya lori mbona nikae hapo the whole day
na kama mimi najua naweza tengeneza more by kujiletea mimi mwenyewe mbona nisifanye hivyo
but shida uko kwa capital sometimes
sa capital juu mwenye analeta atakupa bure
so unabai kwake amount ya pesa yenye uko nayo
so unamuuliza kwanza inakuanga unaweza fika stock ya ngapi kwanza unajua mimi naweza leta naweza enda kama mkulima tuseme tufikane mimi wewe Sultan si wote tunauza ngama chungu
maseme history imetoka from colonel said kwa machungwa tabu turudi kwa colonel tafadhali anyway. Turudi kwa colonel
anyway. Lakini acha nimalize tunaweza kutasiwa nne tunauza machungwa ikuwe si wanne tushikane full resources stoke huyo jamaa yote tufieke
hivyo ndio inafaa hivyo
na baada ya kama bro.
Na kama uko na do hivyo ndio the most advisable way.
Yeah. Usikubali kupigwa pi. Wewe deal na mkulima kwambia iko.
Na manze si poa venye wakulima wanafinyiliwa manze. Atuko hapa kutetea kulima hapa sisi KTDA zi lakini.
Lakini zi watu wache kunyanyaswa.
Watu manzi lakini.
Haikuangi fana.
Lakini ga, ni unajua kila kitu ina narrow down from government.
Serikali.
Tubu tuongelee Colonel.
Mi bro Colonel, I was in full support mzee.
Aje.
That man is a true man.
Mm-hmm.
Acheki. Si gaa au Moshi. I have nothing against Moshi. Lakini Omosh is a serious joker. Jamani mpuzi. Ali umechangiolewa na Kenya.
Tripod.
No ka camera.
Got two lights.
Anafanyanga content by the way. Jua li bio hizo vitu.
Nani angebaya Omosh tripod? Si alikuwa na do.
Hizo equipment si alibaiwa?
Wasali mbaya.
Yeah.
Wasali shika Omosh za vitu sultan.
Eh, alibaiwa mzee. Na najua alibaiwa na msanii fulani.
Eh?
Akajengewa hadi nyumba mzee.
Unajua unaona ile video alikuwa willing kuuza. Si alikuwa na prankiwa na comedian fulani. Alikuwa willing kuuza apewe maziwa.
Ndio hata siku fulani anaingizwa kwa gate asubuhi I think 2 months after amesaidiwa. Ako maji. Ako maji. Yai.
Omosh. Omosh is only case.
I have nothing.
Kazi ni kungara. Ay, Omosh.
Niwe, tucheki shida lakini. Lakini
Omosh alikuwa na Angel Joker. Hey, kamera. Natu likes.
Tu ili tu.
Lakini, manze, history ya manze ulikuwa na doo, unarudi unalia. Napenda vya Colonel, waseo.
Lakini najua ya Colonel ili explainiwe. Kuna msini liona kulikuwa na thread Twitter. Anasema, then, Colonel akimake hits alikuwa under record label.
Mm-hmm.
So then pesa mingi ilikuwa inachukuliwa na.
Uh-huh.
Na hiyo label alikuwa ndio ilikuwa imeanza. So ilikuwa inahitaji do pia kujije.
Uh-huh.
Kujijenga kubai nini. So I think hiyo contract yao na alikuwa group. Walikuwa nasikia walikuwa watu watatu.
Nani?
Sijui ndio kutafutia.
Watu jina Colonel Mustafa nimeisikia nikisikia tangu niko MLS.
Eh man. So unasikia hata magigs unachekia hata kwa tatu as much as
ya pake inagawanya.
So unakuta as much as ungetaka atakaa unakuta wewe ndio ulipiga show yeah, zaidi.
Yeah.
Unapata hiyo kule mzee. Lakini nasikia good thing nasikia huyo jamaa do zake alijenga ako na keja utawala keja yake.
Oh yeah.
Mansion. So alipi rent. Yeye anatafuta tu do ya Roma
na Mokoro kansa nasikia. Mzee manze mimi hakuna kitu naogopa kaka kansa manze.
Mimi naogopa kid.
Ah baba ukedi okay, kuna dawa inakam.
Dawa gani?
Kuna dawa ina develop hiyo inakam.
Wewe wamekupe.
Kwani niko nayo chini.
Lakini still.
Lakini kuna dawa ukedi ni manageable. Kansa.
Ukedi unajua tu ni kansa tu control.
Azizi.
At the end of the day itakumaliza.
Zii, msona, but utaishi more years eh. Una job labda hapa hivi kula msia kuna ukedi na tujui.
Au unaona hiyo topic
ah wewe chizi. Hapa hivi labda
uko sio si wewe.
Ah ji sasa. Ah wewe. Sofia ni nyimwe sasa.
Yeye ni banta.
Lakini yeye kansa wanzi. Niliona pia nimeona kuna kiwa ya kansa inakaa.
I hope it come man.
But itakuwa mad expensive. By the time inafika kukua kama
we have lost
kukua so kama TB unacheki venye kaa hizi mapolio ni free. Kwa government hospitals. Yeah. The time inafika hapo, wai, na sidhani hata tutakuwa.
Hey bro, lakini kansa imesafirisha
wengi. Hey, kansa imepeleka watu wengi, manzi, siyo, si ati.
Yona.
Manzi. Anyway. Kuzumeta jawati, Colonel alikuwa kwa group. Eh? Group ili dead. What's, kuna trend minotis na groups?
Ziki dead, kuna mtu watahit.
Kuna mmoja ushika. Ukoli urongo. Niki. Yeah. Nikitugi consultant, siyo. Tuneza name mob.
Kama?
Ethic.
Reckless.
Reckless alishika. So what alikuwa na potential ya kushika, but... Nathani, Reckless alishika after
Reckless, finger. Lakini nashuku. Reckless ana familia.
Ana? Kwani?
Azin junior wake, wife, nini. So what akona na watu wa William, zoe?
Bro. Hey, madame.
Bro, ata niliona, Notiflo alikuwa na, si Notiflo ni ex wa Colonel.
Yeah.
Nisikia alikuwa naongea, kisema, kini maonelewa, me apologize. akisema Colonel alikuwa na do mambo ya dunia ikamchanganya.
Papoa.
Mimi nakwambia bro,
madam,
spend 23 hours of your day fearing women in 1 hour running away from them. That is 24 hours. That is
24
hours.
Ah, la. Manze, ukikosa kujichunga manze, madam anaweza kumess mbaya. Unaweza jipata tu uko na baby mamas kwa watatu out of nowhere. What up, hey, bro? It's crazy manze, cause sawa, epic, recklessly. Aya. Group zote za genge tu rather basically Boondocks.
Boondocks nani ali X-ray?
X-ray ndo alishika na nani?
Maddox nilipata na yeye.
Pia mimi nilipata na Maddox stage nini? Bana. Nadi mwa impression pale ngara na meza mbaya.
I mean lidhani.
Hii bogi
nilipata na yeye amechizi man.
Ochungulo Benzema ndo alishika mimi wapoa. Aya. Ile group yenye nani alikuanga? Major. Council. Ilienda wapi? Major peke ndo anaongea hadi leo. Matrax.
Talking of groups, eh?
Mm.
Leo tumeona after 7 years.
Manze the legendary man. Hey, yani,
over 25 ni legendary.
Ah, si ni legends.
Bwa pigia makofi. Just give them the flowers. Over 25 ni legendary. After 7 years. Nilikuwa na wacho over 25.
Karibisha Mike.
Nilikuwa na wacho over 25 after finishing high school. Man, because those guys were not only giving us vibes, but we were also learning in the process of vibing. They had a lot to teach us then. Do's and don'ts. Mi nazisema personally mambo ya madem. Hapa pale ni
mambo tips pale. Wamekuchotea.
Wamenipa secrets hapa na pale. Yeah. So today we celebrate the 7 years of life. Yeah.
Wanze. Over 25 years. Hadi nilikuwa naongea na sisi yangu leo namwambia wamejaribu sana. Madem wa 4 miaka 7 bro, si jokes. Hadi alikubaliana. Una jo madem. Any petty issue bro ina kwa bro sana meduni.
Wewe umekuwa
na wapoa. Unajua yeye kunaendanga.
Usikia mimi. Mi bro kwanza mpoa.
Au kumtext sana. Bro.
Sivo, hata chana hiyo bro. Mi nime witness mbogi fulani ya mademo walikuwa anza YouTube yao. Wakibreak.
Before anze ama?
Wakibreak before anze. Juu ya nini? Uwa naenda kuangalia ule mwingine vibao. Unachikivya mimi ni kuwa na ngore ndaka mikuambia. Bili hapa napo nilikosea. Usipotaka kurekebisha, ujamu, shida yako. Wachana at least ujua ulifanya ukufanya. Mademo ujuangi. Dakuru ulinyamba.
Usikaga tu story yako.
Ulinyamba akaenda akasema, "Huyu jamaa unyamba."
Hey, wazazi la tupa.
Arudanganya anaenda meso na ni moto ra huko anakula na dhufu na wachapati.
Hata si lakini
so nasikia hii group they flani. Ta fortunately or unfortunately nilikuwa na kitu na one of the members of the group. So they flani
ni definitely had to definitely it's hard.
Wewe ni jaribu. Demoja tume niko tao. Nikampigia. Akaniambia ako place fulani nikatoka tukaenda. Walikuwa wanaenda ku buy drinks alafu wengine.
Kazi.
Malo.
Oh, aha.
Sisi tukaenda nikawapeleka ku buy drinks. Sasa kwa pale wademo wawili. Unachiki venye kuna kuangana groups inside a group. Yo ni kitu ingine pia.
Yo tu ni boo man.
Same. Mi hata kwa maboy ni kiona mkono yo puzi. Yo
tu ni katia
mbaa. Uji ondo watu. Katu wezi kaa pa moja. Ati mwenda mali mnatoka mwenda. Mwenda kuongea. Muko lala utu waseo.
Kuna mini group ya group.
Man. Kitu kwa.
So wawa likuwa hivu wama.
Sasa wamekamu wana buy drink. Unachekika si tukienda ku buy drink. Ataka uwa kona mia uko na tha hukumu ule. Ile pombe tutakunywa si wote.
Umeona ile mimi, chili umeona ile mimi ni picha ya madem, ati madem wakiwa out. Kila mse 110. Maboy wakiwa out, mmoja analipa yote 330. Mmoja analeta madem mwingine akola boti tosha.
Hivyo ndio huko unacheki kila mtu.
Maboy analeta
kila mtu akona department
yake. Kila mtu akona responsibility.
Sasa tumeenda pale. Wengine sasa tumeenda tukua watatu. wawili hapo ni mabeshte zangu. Okay, niko na mmoja na huyu mmoja ni beshte wa mbogi yetu
pia. Beshte.
Yeah. Yeah, rafiki yetu. Uh-huh. So si tumeenda pale, wameenda wameamuaje drinks ni nini sasa, the rest of the crew ina come. Wade mwingine watatu na maboy wawili mabeshte sawa au madem. Sasa ikakuwa wanachagua drinks. Unacho kivenye si usema tupige Jamie. Naenda pale tunachukua Jamie tunasema tuko ngapi, chupa mbili. Na huko kuna ngapi ngapi na bili na kontroliwa despite hakuna discrimination. Kama demo wili moja alienda kachukua JD mwingine kachukua Tanzania. Wakalipa. Wakatoka wakaitisha Uber wakasema wao wengine wawapata malo malo.
Anyway, as in sijui as in
alafu wao wengine wakabuy best.
Check it. Yeah. Kuna kuangalia ile ile saying that women are their own downfall.
Ni kweli. Mimi kwangu ni kweli.
You know, for real.
Ah, for real bro.
Hata it's sad. Nadhani I shouldn't be saying this but I feel like hadi unaweza pata reason over 25 ime split ni reason 30. Naweza kwa sijui but unaweza pata.
Okay, mimi nimesikia sikia.
Unaweza pata ilikuwa kitu peti.
Nimesikia sikia tu rumors. Yeah. Na hiyo tu story ya group inside a group. Eh, so let's get into the details. To avoid to let's give them their flowers,
yeah, let
them
say any legends.
Eh, wacha waende tu na maua yao.
Yeah.
Hiyo wame kama long way.
Mzee, I say.
Hizo ni miaka mingi bro.
Who's your favorite? Who's your favorite among them before?
Mimi. Ami to the grave Lonzi.
Oh, like.
I mean napenda Lonzi.
As in physical, I mean ama vibes ama.
Like
Zi,
lakini zi, mu upenda Lonzi man from vibes, Sinica, from how
kwani si
mu admire, let me say something.
Mwezga ile staff ati Sinica kucheza smash or pass.
Apana, ama, si hivo.
Si mwezga ile staff ati ule mse alicheza smash or pass after harusi yake. Na alasema smash. Hey. Alala.
Naweza lala kwa balcony. Hey. Nenda nikwambie kuna kitu moja mu admire in women, eh? C plus is women. Plus size women who know how to take care of themselves.
Uh-huh.
Wanajua what to wear, when to wear what. Uh-huh. Na cheki.
Uh-huh.
Hiyo kitu ni bamba sana.
Mhm.
Uh-huh. Unakutanga si kwa ubaya, no offense, most plus size women atavaa tu venye anajisikia juu yako confident.
Yeah.
Cheki Lonzi comes out as confident, really confident. Yeah. How she dresses, how she looks, how she carries herself.
Yeah.
Very mature, very respectable. Na cheki.
Yeah.
Na kuna hazi. Na cheki. Na cheki. Mtu anajua kubalance both lives. Na cheki. Na pia mambo yake iko huku nje sana. Juka manzo yake nilikamkumjua. Later.
Tamia wedo, mimi nilimjua kwa kufanya harusi yao.
Okay, mimi nilikuwa nimeona ameenda to dates. Oh. Lakini mi Lonzi, wewe?
In terms of the obvious answer, Jules. What you have? What you have? I love my women tall.
Like you.
Yeah. Can you see taller than?
Anyway. I grew taller than us.
Assassin Tapanda too, Dini.
Still.
Yeah, man.
Would you pick him a coffee? Weeps.
Funga episode.
Ngoja tujongelea Met Gala.
Hebu hey, okay sawa.
Unajua hata siku
okay,
unajua Met Gala najua ni.
Nashindanga nimeona Met Gala.
Mimi najua ni function.
Najua listeners wetu pia wajui Met Gala ni nini.
Met Gala.
Wasome.
Met Gala is a charity event that is considered a fundraiser for the Metropolitan Museum of Arts Costume Institute. It has traditionally been timed to mark the opening of the annual fashion exhibition. Year after year, the event raises 8 figures.
Eight. Chill. Do attend Met Gala, basi unalipia ama.
Sijui.
Ama unapata ga invite ama. Ama we need to research more on Met Gala. Tuko green kiasi. But being with Met Gala.
Kuna guest list lakini.
Hakuna function wase udress kushinda Met Gala.
Kwa wenye uliona huu zi favorite male.
Bana boy. Karibisho.
Skepta.
Skepta alikuwa vaje. Tabu nisho. Hadi sayi fam. Cheki Sultan. Awa zi jetli pole. Jetli. Kwa visuals utaka hiyo picture. Kwa ne differences. For me. Umenrada. kwa visuals kuteka picha tuone. Yeah, for me it was Burna Boy.
Mimi na ilikuwa Skepta.
Skepta. Kuna wasi najua wao ilikuwa Chalidee maana itaguaje.
Lil Nas.
Unajua nilisikia nilisikia ati Lil Nas si homo. Unisikia stuff pia eh? Kuna dem alikuwa dem celeb walikuwa shule moja na yeye. Alisema Lil Nas hajai kuwa homo.
Anafanya fucking.
Kipindi re labda. Eh manzi.
Si. Hebu angalia
hizo mawimbo au wimba. Si Burna Boy alikuwa na something si.
Si ndio alikuwa amevaa Burberry eh?
Ilikuwa Burna Boy Skepta na niliona mwingine pia alikuwa na.
Acha niangalie ni save, I think ili save.
But your look nili. Kwanza shave ya Burna Boy ilikuwa top.
Shave. Ajuzi ameenda live kwa ndege mzee.
Kwa ndege
jamaa kwa private jet I think
alikuwa na. Kwa ndege kuna kwa wifi. Mama mpanangi mandege ya mji.
Private jet atajapanda. Atajapanda private. Tumepanda ndege lakini si private. Private is where we draw the line.
Mention private eh? Mm. Unakumbuka Rick Ross akishika private jet alafu aka celebrate na mama yake, hiyo shit ili slap hard.
Every day ni day bro.
Hard.
Maombi za huyo mama ndizo zinafanya kuwe high.
Wallahi manzi, maombi zake man.
Kasi yeye mzee.
Bro, bro.
Tukifunga episode female artist. Female celeb wenye uliona huko ame
Met Gala.
Eh.
Kardashian man. Kim.
Mhm.
Mm. Chill. Acha for you ilikuwa.
Bo.
Kwa nini unatafuta sahi?
Jina.
Ama Ice Spice.
Acha ni acha.
Lichome. Kwanza kula lichome.
Si uchome.
Lichome.
Choma.
Unajua nini? Eh?
Choma.
Ibeziva. Ah, sawa. Tuta drop hadi tu hapo. Wewe
imezima juu ya nini kwanza? Si uliambo acha kutumia.
Na ulikuwa unatuma flash kwa pala. Check. For you liko.
Acha nikwambie jina yake.
Yeah.
Tafuta hii picha. Ni nani? El
Bailey. Check. Who's your favorite Kardashian? Karibisha mai.
Siku wangi ni mwafuatilia hivyo.
Ah, but unawajua sio? Ama tuwataje sahi.
Sema Chloe.
For me it was Chloe until.
Uko na rasimu sana.
Anyway. Tufungia episode hapo. Yeah, it was.
It's been an amazing episode.
Yeah.
See you next time.
Cheers.
It's one last podcast.